Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wita taqa baga jumaatat galgala ke sa salama walakka jal ka baga sa sadit meter bandi digremila ma digdemishan isso domito korret Washington DC ra kada barsu saganta fan romo amma jal ka ba taggif foto takenya jallatamo fagof dioda radio marsa internet satellite in ail sati akkasumas facebook idan saganta genyo dofajir tammartinu nagan kenya bakka wanjir taniti sirada ka bakka molten kibta ta chamsa afur barakumala mab diddemi tokko akkalakkof setiyopiya timmo ebla diddemi ja barakumala mab kuda sadi kesume sanke sana ran ne modan diti ergaman adda united states jeffrey felman walt iddefi muddam su gan afrika ke sa tasgabe su yalu jecha ethiopia ertra masrif sudan indawochu jiran imala diplomati chalal chise senatoron united states shan duran ibsabasani jiru Ethiopia ambassador United States duri David Shinis kanarratti VOF yadakenna nijiru angawni bulchisa Joe Biden immajijirama qillen saddunyarratti ejjenno cima kan qabantau sani gargarsa immakanatti fulefati Afrika ke setti gumachun akkamirkene sandubatu kannelif kabro da fagatumra saganta kenya tin walin trajenna dagge fato ta kenya producer intam sasarran gusu tamre tamsas internet is media wa summa kinde situmo tigist gameti oduf garajalle nitan zindabers
attamoltan kabajam to tadagge foto takenya odun kibtatar afqamnu kuno gamtan europa filanno ethiopia kan marsaja afa tajabduman ilalu akandendenye beksejra bakka bua olanan gamti chakataan joseph borrell ibsa kalesa basanin tajabdonni filanno kan gamta europa attamitti bobba famu akkaqaban kan ilalen dimmoti ijorratti angota ethiopia walin waligalterragau indendenye jedera lammi wanbiyatti mirga siyasaf sivili qaban akawjira olchan gochuf angawni ethiopia yalisan bochajiran akatti dabalan jajjabe sinajeda ibsibai motumman ethiopia gamasan filanno demokratawa afkarana gangaggesuf cecha akkaqabu ibse hala jiru angawumni dende tajabdota dunyaf mijesu sawbachi sera demse ethiopia kesafe ragaba uf kannem fedan addunyarra nisimanna kajeru motumman ethiopia ragabatonni kenya kanduragaru ummata kenya jedera kanafis lammi wan ethiopia kardi sagaletti kennan argachu akagal mauga fachudan kananis mirga demokrasi qaban akashakalan akasmas hala nanno sani kesa demmaqinan akka ilalan gafate jira ministeri dentala united states anthony blinken muddama jiru qabbanesu jecha jila addakano fi garagam fa afrika tikibta taharra erga jiru blinken ibsabatanin ambassador jeffrey feltman masri ertra ethiopia sudanin hanga camsa 13 dawachuf jiru jilli addakun angota motumma biyoti kana kan tokumma motumota kan gamta afrika kannen siyasa ke sejirani fi garele garga sadalana mawulin walarguf jiru kana rat odubo daga basa qamna duran commissioner policy bulchisana anno amara katuran abara damu akkata sadu kufsatani duan bokochu sani commissioni policy nan chai sejira refisani qorannaf garafin finnet tergamu director kutaqun namti kawajira policy besaniru duti sani kadagames harraware boda ture torbandar be angora kan kafaman abara damu hospitala tibabagion specialized keset wal ansa argataatu jirani lubun sani darbu ibsa mejira ethiopian tallali dukuba covid 19 ittisufi astrazeneca jedam miliyona lamaf tuqa lama akkasumas tallali sinopharm jedam kuma dibba sadi marsa duran argatte jirti tallalin kunis hojjetota egumsa fayya hojjetota gargarsa tattama kannen godina walitti buinsa ke sejirani fi namota umrin shantamishani oltae rakko fayya qabanif kennamusa eden garramo gabaste jirti namonni bakka garagara rabuqani gara wallo kibba magala dasef nanno shet godana kajiran taun ibsamer angonni mora adda adda sadike setti bakka daanna kargatan gochu fojjetajiru lammi woni ethiopia kannen america fi Awropa ke sajiratan karshi Ethiopia miliona toko gumachun de giraka jiran yotaw ango nakka jadanitti nyata madalama ta'an ufata qorrafi wayan addada izollefi hadoli rafsamu ibsaniru jechudan masfin arrage deserra gabaser kanage fatajirta radio sagale america sagantafan oromoti magala mexico city ke sate riqicha lafarra olka'a baburri irrade mature cavu san kankae baburichi gara lafatti gadikufe namota dandir tu chaun de maturan ke sayot ikkate digdami saddet ajjesun heddu made sejira bulcha magala mexico city claudia shenbaum oduga bastota fakkay sanitti civila gudda riqicha sana batutu ojin alate e baburri riqicharra gara lafatti akka kufu tasise jeraniru yotikkate namonni jatami shan madawu fi Yeroba lankun akkabetti maltonni babura sana kessa turan jeda meyamanama meshan baburicha kufe harkise kaasu kanufe yotaw egarkise baase boda namota lubbun hafan babura sana kessa barbaachun ittifufa jeda mer bodarra kanti bankun akkajedanitti namni tokko baburicha kessa kabafa meyotaw kannem bro caccaba babura sana kessa juru jeda me iyadamu jeda niru Balankun galgala sa'ati 4 daqiqa digdami sharratti kan dakkabe ta'ufi baburri maltota kun riqicha lafarra olka garu ala mul'atur akkature angonni dubbataniro biyyoota addunyaarratti dureyyi ta'an torba yookaan G7 jedhamaniif angonni ministeera hajaala ta'an kibxata har'a london keessatti walgaanii jiru kunis hariiro chaayinaaf raashiyaa waliin jiru akkasumas fonqolcha mootummaa maayanaamaar keessaa fi walitti bu'iinsa siiriyaa keessaa gama kaaniin immoo haala afgaanistaan keessaa dabalatee mata duree hedduurratti mari'atan waajirri ministeerri dantaa alaa biriteen walga'ii har'aa kanarratti akka ibsetti ministeera waajirichaa akka ta'an Dominic Raab walga'ii waa'ee dhimmoota siyaasaa kanneen demokiraasii bilisummaa fi mirga dhala namaarratti sodaa uuman kan ilaaleen marii gaggeeffame hoogganu Raab gama isaaniitiin akka jedhanitti mariin kun carraa hawaasaa banaa fi demokiraatawaa ta'an walitti fiduuf akkasumas yeroo rakkoo fi sodaan jiru kanatti tokkummaan dura dhaabbachuuf gargaaraa jedhaniiru miseensonni biyyootii durooman kanneen G7 jedhamanii namoota dhuunfaa fi dhaabbatoota garee waraanaa maayinaamaar kan aangoo qabatee jirutti hidhata qaban uggurarra kaa'uuf akkasumas uggura meeshaa waraanaa kaa'uun uummata maayinaamaariif gargaarsa dhala namaa dabaluusa jedhu irratti murteessu jedhamee eegama ministiriin dandaalaa yuunaayitid isteetsi Antoni Bilinkan gita isaanii ka biriteen waliin wixata kaleessaa kan wal argan yoo ta'u chaayinaaf kaayyoon jiru too'achuu yookaan immoo gadi qabuu mitii jedhan kan nuti gochuuf yaallu ajaja seera addunyaa irratti hundoofne kan biyyoonni keenya bu'aa argachuuf jecha waggooti kurna hedduuf hojii investimentii ittiin gaggeessaa turan kan ilaalee lammiiwwan keenya qofaaf otoo hin taane lammiiwwan chaayinaa dabalatee uummata addunyaaf falminaa jechuun Bilinkan oduu gabaasotaaf ibsaniiru ministiriin dantaalaa biriteen Raab gama isaaniin yuunaayitid isteetsii biriteen karaa gaarii chaayinaa waliin hojjechuutti danda'amu ilaalaa jiru kunis karaa amansiisaa fi gaarii ta'een ta'uu akka qabu yoo hin danda'ama ta'es dhimma jijjiirama qilleensaa ka dabalatu ta'uu ibsaniiru. Hindiin weerara vaayirasii koroonaa marsaa lammataa ishee mudateen caasaa tajaajila eegumsa fayyaa biyyattii kan cabse yoo ta'u lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabamanii miliyoona 20.2 ka darbu ta'uu kunis kanneen sababaa COVID-19 dhuman 200,000 fi 22,408 ka dabalatu ta'uu yuunivarsiitiin Jaan Hapkins beeksisee jira. Ministiriin fayyaa kan hindi akka gabaasetti namoonni kanneen biroon 300 fi 1,229 kibxata har'aa haaraa vaayirasii koroonaan qabaman guyyoota walitti aanan 13 namni haaraa COVID-19 qabamu guyyaatti yoo xiqqaate 300 kan ga'u ta'uu ibsanii sa'aatii darban 24 keessatti namni 3,449 du'uun ibsameera. Namoota dhukkuba kanaan qabaman hedduu qabaachuun yuunaayitid isteets sadarkaa 2ffaarra ka jirtu yoo ta'u biraaziil immoo sadarkaa 3ffaarra ka jirtu ta'uu waaltaan yuunivarsiitii Jaan Hapkins kan waa'ee koroonaaf dhaabbate beeksiseera. Presidentin Amerika Durani Trump lakkoofsa baqattoota waggaatti United States simatu baay'ee xiqqeessuu isaanii kan yaadatamu yoo ta'u, President Biden garuu lakkoofsa baqattoota kan waggaa kana Amerikaan simatu dachaa afuriin kan guddisan ta'uu labsaniiru. President Biden wiixata kaleessaa ibsa baasaniin keessa deemnee ilaaluudhaan waggaa kanaaf baqattoota Amerikaan simattu 62,500 ta'uu ibsan. Prezidantichi duraanii 15,000 qofa jechuun kan karoorfatan seenaa biyyattii keessatti sagadi aanaa fi biyyattiin baqattoota gargaaruun beekamtii qabdu xiqqeessaa jedhaniiru. Waggaa dhufummoo baqattoota 100,000-125,000 simachuuf ammumaa irratti hojjetamaa akka jiru ibsan Prezidant Baayden. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Kada gaji tanas Washington DC ra kada bru radio sagale America saganta afan oromoti ergaman adda ka United States Jeffrey Feldman wal ibdefe muddam sugan Africa ke saqabane suvyalu jecha Ethiopia Eritrea Masri Sudan indawochu jiran Senator United States Ben Cardin Senator on biyatti kan nembrona fur hala Ethiopia ke sagada de madu fe kan furudaf akka ambassador Feldman imala sani kanan tasgabbi busuf itgafatamu maf undermachi sumar gam sisuf jajjebesan talaba resen ingafatani jiru Ethiopia ambassador United States duri David Shinis gafir devi radio sagala America olingegge sanin waggota boda diplomatin America Eritrea timalun waan gaariidha jiran gabaasaa guutuutu jubeetu dhiyeessa.
Gaanfa Afrikaatti jira addaa kan ta'an Jeffrey Feldman imala isaan Masri, Eritiraa, Itoophiyaaf Sudaanitti geggeessan ilaalchisuudhaan embasiin Yuunaayitid Isteetsi kan Finfinnee keessa ibsa kennee jira. Feldman caamsaa 4-13 bara 2020tti gamas daawwachuuf kan jiran yoo ta'u, innaa daawwannaa isaanii aangawoota mootummoota kanaa akkasumas ka tokkummaa mootummootaaf ka gamtaa Afrikaa waliin marii geggeessuuf jiru. Qaamotii siyaasaa dhimmi ilaallatuuf jaarmolii gargaarsa namoomaa waliin illee wal arguuf jiran. Imalli jila addaa kun gaanfa Afrikaa keessaa wal qabatanii kan jiran rakkoolee siyaasaa nageenyaaf namoomaa furuuf sochii dippiloomaasummaa waariinsa qabu hoogganuuf murannoo bulchiinsi Baayden qabu kan mul'isudha. Kanaaf naannoo sana mara keessatti galma kana bakkaan ga'uuf imaammata Yuunaayitid Isteetsi qabdu ni qindeessu jedha ibsi embasii Ameerikaa kan Finfinnee biraa kenname kun. Gama biraatiin senatoroonni Ameerikaa gaanfa Afrikaatti jila addaa bulchiinsa Baayden naannoo sanatti ituun imaliin dura xalayaa barreessanii fi jiran. Senatarri kutaa Meeriland Ben Cardin, senatarri kutaa Virginia Tim Kaine, kan Nevaadaa Jaakii Roozan, kan New Jersey Cory Bookeriif kan Massachusetts Eddie Markey waliin ta'uudhaan gaanfa Afrikaatti jila addaa Yuunaayitid Isteetsi kataan Jeffrey Feldman imala isaanii jalqabaa geggeessanitti fayyadamuudhaan naannoo sanatti sabatiinsiif itti gaafatamummaan akka jiraatu akkasumas haala Itoophiyaa keessaa hammaataa adeemeef kallattiin walii galaa akka jiraatu akka jajjabeessan waamicha dabarsaniiru. Senatoroonni kun itti dabaluudhaan walitti bu'iinsa gosaa naannoo Itoophiyaa bakka birootti geggeessamus kan isaan yaaddesse ta'uu ibsaniiru. Kunis hookkarriif jeeqamni hawaasaa deeman caasee jira jechuun barreessan. Haalli sabatiinsi dhibamu salphaatti ilaalamuun qabu keessumaa waxabajjii shan bara 2021 kan geggeessamuuf karoorfame filannoo biyyoolessaa tilmaama keessa galchuudhaan yoo filannoon kun amantaa uummata Itoophiyaa qabaachuu baateef jijjiirawwan barbaachisan ituun raawwatin geggeessuuf fuula duratti deemu taanaan guutummaa biyyattii keessatti hammaataa kan dhufe muddamni gosaaf siyaasaa jeeqama daran hamaa ta'etti geessu malaa yaaddoo jedhu qabna jedhan senatoroonni kun. Naannolee Oromiyaa, Amaaraa, Beenishaangul Gumuzii fi Tigraayiif naannolee kabiroo keessatti kan raawwataman dhiittaan mirga namaa qaama walabaan qoratamu jennee abdannaa jedhan. Itti dabaluudhaanis kasabatiinsa qabuuf carraa hegeree hunda fayyadu Itoophiyaaf qopheessuuf adeemsa marii biyyoolessaa kan gosoota biyyattii maraaf gareelee siyaasaa hirmaachise akka geggeessamu isin jajjabeessinaa jedha xalayaan kun. Tigraay keessatti mul'ataa akka jiru rakkoon namoomaaf mirga namaatti dabaluudhaan bona bara 2020 keessa weellisaan Oromoo beekamaan tokko erga ajjeefamee qabee guutummaa Itoophiyaa keessatti hookkarri gosa irratti hundaa'eef dhiittaan mirga namaa hammaataa deeme. Hedduunis mormitoota paartilee siyaasaaf deeggarsa qaban ibsuu isaanii ni hidhaman sanarra darbees ni ajjeefaman. Itti dabaluudhaanis fixiinsi hedduun hidhattoota kan mootummaan ta'iniin dhalattoota Amaaraaf hawaasaalee sabxiqqaalee Itoophiyaa keessa jiran kan biroo irratti fuulleffataman raawwatamaniiru. Haalawwan akkasii naannoo Amaaraa keessatti hiriirawwan mormii akka geggeessamu kakakaasan yoo ta'u paartileen mormituu hedduun filannoo biyyoolessaa keessa akka obbaasaniif sababaa ta'e. Gama Brand, Ethiopia Ambassador United States Durani David Shin with Atakalesa, Radio Sagale America Fitzakenda Nijran. Gafin VOA Brand, Yatif Kanjalk Aba Motuman Ethiopia, Uchale Garajabana Tigraike Sutra Watamu Akarasisuf, American Tarkan Fit Double of Chudan DC, Kajeruf Nadevison.
Question here is not just what the U.S. can do, but what it is willing to do under the circumstances of wanting to maintain a...
Gafinjiru United States Margo Chudandesi Kajiru Tuntane Afrika Kesa Biyakambar Bachistu Ethiopia Walin Ariron Micho Magarina Kattifufuf Margo Chufera Kabdi Kajiru Ethiopia roggura gudda kaun yo barbaachi semmo maal gochu turandama kun qabatama nattin fakkatu americanis kan gochu daf wan qopof tenattin fakkatu rakko gargar sana momana anno tigray ke sejru lanchi semmo tumman ethiopia sarkan se akfu da taman si surratti mamata fule fate wan dad dab si sunatti fakkata tarkan file guguddo fudachun qama jenda jiru tau sana shakka
Ambassador David Shin, Emala Feldman, Ertratige Gesan, by Eberbach Sad Ajran.
Well, the significance of the travel is just that, that it's the first time in a number of years that a senior American official has been.
Barbachi Sumani Malakana, Wagote Duke Set, Ango Namerika Gameyin, Ango Tertra Gameyuanin, Akoalargan, Eyamamun, Kunasajal Kabata Usati, Kunkofti Wangarida. Namno ji diploma summa ke sature tokko ra college ran furufi falmif marin barbaachi sa sau sarretti waligala ba iwal gai kana malakkato argamu jira nimilka jede nabdedda
gamabran hidalagabbayya lanchise sudan masrif ethiopia giddu muddamni jiru amma ta deme masrif sudan ethiopian hidaguddicha bishanin gutu jalqabudru waligalten sera jiraachu qabajalu ethiopian garu waggadar bihidasana bishanin gutu jalqabde Tarkam Finkulis Biyonilaman, Kalatiran, AC Bishanif, Humna Ipsasani Kamil Uta Udubatan. Gamtan Africa, Biyot Hurla Sadan Gidut Falmi Uma Mefruf, Adad Rumman, Yala Ture.
Radio Sagal America Sagantafan Romoti Agif Satot Kenya, Gabasatan Utichen. Angoni Bulchisa Joe Biden, Imaji Jiramak Lensa Dunyara, Tejeno Chmak and Kamanto Sanifi, Kanoji Mirkane Suraf, Projectile Gutum Africa Kesa de Gruf Kanolfam, Saganta Dollar Million Ahead Du Gumachu Ramadu Sani Dubatan, Gabasani Tapaul Johannesburg Ragite, Baskadum Rodatu Esa.
Akau Gans United States Jetti, Kasokul Kulina Avensana no Biotangu de Chajirani Kesati, Tijiram Nihalak Lensa, a humanity good in a dinag day, one at Dan Bahani, Ilala Muhin Kamneda. Tijiram Barbachisu, Tugom Surafi, Malagni Barbachisada. Abani Millennium Challenge Corporation Jeramu, Agency America, Kan of Dandae Abateda. Abanikun, Buurotami Soma, Hamma Yesu, Tiefana Haromsa Imam Matati Fi. Guddina ni nagde ke satti waan nama hund hirmaachi sudanda u jajjabe sufi hojjata. Ijolle wandarga gotarra kaase amma warra oji humu afi ebu kabani wajjin. Dimma kana ilan chise hogganan Millennium Challenge Corporation Muhammad Ba gazette sota fi ipsaken naniro.
These grants are large, multi-year and predictable. These are not loans and they do not add to the country's debt burden.
Gargarti kun guddada kan waggan irada fi ittifufinsi sasi tilmamamu dandauda. Likimiti, biyota ratisi baade bisani kafalu hinkabu. Fedin Kenya, gargarsa kana bu urawwan misoma kanakka bishani, energy, kotinsa irra olchura kanjirani Muhammad ba. Investment in kun kabatama dafi wan ittifufinsa kabuta uisa mirkane suraf. Foyi insi jarmati fi imam mata barbachisa akkatae ibsaniru. Projekti humna bishani yokan hydroelectric power, kara foyi insa kotinsa, kara tajajila ibsati fi akkata ittifayyadamala fa irratti, Amerikan dollara milionota ibban lakkawamanu biyotan guddachajiranu. Chala isa Afrika ketsatti. Nangalasu ishe kandubbatan hogganne Millennium Challenge Corporation Muhammad Bahafi itti antu nisani Alexa Latortu imma gargarsicha walbira qabudan waaye China si ifatti dubbataniru. Chinan projecti Belt and Road Initiative jedun Afrika keessatti fedi karabu urami somati inkabdu atataman ojirra oicha akajirtu kandubbatani Alexa Laturtu akata American imma kanaratir matus addambasani ilalaniru.
MPC's three strategic priorities are inclusion and gender, catalyzing the private sector, and thirdly, climate.
Millennium Challenge Corporation dimmoota sadii irratti dursa kenna. Garee adda addaa walitti fiduudhaafi dhimma saalaa walqabsiisina jaarmiyaalee dhuunfaa akkasumas haala qilleensaati. Waan sadan kanaafi dursa kennuun guddina olaanaa ta'e agarsiisuudhaafi waan gargaaruuf. Waan sadan kana keessaa yoo tokko fudhachuu barbaaddan ani isinii jira jedhu itti aantuun Millennium Challenge Corporation. United States dhimma kanarratti murannoo qabdu. Ojidan agarsiisteetti jedhu Alexa Laturtu.
So MCC recognizes that climate change is absolutely linked to poverty and economic growth.
Dhaabbanni Millennium Corporation haalli jijjiirama qilleensaa iyyoomummaadhaa fi guddina diinagdee wajjin walitti hidhataa ta'uusaa kan ibsani Laturtuun dhaabbanni isaan hoogganan biyyoottan guddachaa jiran keessatti haala jijjiirama qilleensaa irratti qabsaa'uudhaan akka dursaa jiru dubbataniiru. Akkuma kanaan waggoottan shanan darban keessatti doolaara biiliyoonii 1.5 akka baasan kunis karoora dhaabbatichi sochii haala qilleensaatiin walqabateef maallaqa hojiirra oolchuu barbaade keessa harka 38 akka ta'e kan dubbatani itti gaafatamtuun dhaabicha hojiin nu haala qilleensaa irratti hojjan akkaataa itti baruu yookiin dhannaan godhachuu qilleensaa dandeettii haala qilleensaa dandamachuu waan haala qilleensaa miidhuu danda'u hir'isuudhaa jedhaniiru. Dhumarrattis dhaabbatichi hakeeka aaraa akka qopheeffate kan ibsanii itti aantu hoggantuun Millennium Challenge Corporation waggaa shanan dhufuuf fandii yookaan horii qophaa'e keessa harki caalaan deeggarsa haala jijjiirama qilleensaa irra akka oolu ibsuun isaanii gabaasameera.
Dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanuutti ce'uu keenya dura Wallee Lemwaalii bara 1990 keessa baase kan si nafeera. Jabeessa aadaa keenya jedha.
Shamarran kan ta'e hoggaam na deeman dhaabbataa karma gumee baay'atan shamarran kan ta'e. Hoggaam na deeman sabbata karma gumee baay'atan jireenya keetii isaanis boona waydu waydu garmachuu jiru teenya
manchuu jiru teleesha
gooyyeen aadaa saba
keenya
jabeessa aadaa teenya. Dhaloota dhufuuf dabarsu taati
waitu waitu gammachu jiru kenya lesha koye nada sabakenya jabesa 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 adatenya shamarran kanke hogam nadeeman sabata karma gume kayatan
elamo ali walle sakana gudangala somsad president united states joe biden bulchisa sani guyota ibbatokoti boda misensota mannem mare lameni fasawd agis sankesatti imma mirgana mo mahan dura imammata sani alata sani jiru kan imammaticha simatan ogganonni jaar male mirgana mo mammo hojin ordofamu qabajen gabasa sindishen tujbetu deesa
Myanmar Russia fnanno addunya ke satti kagege saman hirirtota nagarratti tarkamfi haman suratam kabulchin su Biden mirganama buura imammata ala America tijechun wada sene qorma ta ke sagalche
President Biden is committed to putting human rights
ayon mirganama hangito kakajedanit Joe Biden if ministry in imala Anthony Blinken bulchin sa Trump wolin inaila laman immoti mirganama rat hala guddar an sagale dagese saniru kanisan jir anke sa tuqun yo barbaachise chinaan sattqale gosa ugur ratti dibashen ke suratti qeq ahmasan e san tokko Amnesty International ra Joan Lin akasjet
the Biden administration has made this unequivocally clear that the
Chinese Biden motumman china akkatan worren ugur ittiqabejiru yaddesa ta usaf motumman United States kan arga akkwanin agarretti akken isni sirritib sejira akku margini sun mirganama chaayina ke salaalchi seji jirama guddaada akkan yaadut bulchin sadruaniitin naanno Xinjiang yookaan Hong Kong keessa haal mirganama hagas kanirratti fuulleffatamen turre ayyoon mirganama kanneen biroonis bulchin sichi mirganama irratti fuulleffachuusa hubataniiru
We saw sanctions on the International Criminal Court lifted. We saw the global gag rule for women's rights lifted.
Gurrimana murti yakka qoratu kasadarka dunya raka ame inna kaw argineerra. Ajeen famni mirga dubartoota murtees inna rakaw argineerra. Namoota dunya ra jiran kan jaallewon saara wal fakkaatu deggirse inna godamu akkasumas deggirse hawaasa siviliif godamu argineerra. Kanaaf ugumattu waa'een mirganama yeroo hedduu ministirii dhimma alaa Anthony Blinkenin dubbatamee jira jedhan. Garuu giddugaleessa bahaa tuquudhaan Holowinskiif hayyoonni kabiroon ammayyuu bakka fooyya'ina barbaachisutu jira jedhan.
There have also been some missteps. So things that are very practical and not just statements include arms sales.
Tarkaanfiiwwan dogoggoraan tokko turan. Kanaaf. Ibsa qofaa otoo hin taane immooti sirriitti hojiirra ooluu danda'an kan gurgurtaa meeshaa waraanaa tokkummaa Emireetota Arabaaf Masrii dabalata. Biyyoota dhiitta mirganamaan beekaman lamaan kanaaf ammayyuu waa hedduutu nuu hafaa jedhan. Hayyoon akka jedhanitti akkaataa ilaalcha jiru jijjiiruun barbaachisaa ta'us rakkoonni guddaan bulchiinsi Baayden biyyoonni akka Raashaaf Chaayinaa dhiitta mirganamaa geessisaniif akkamiin akka gaafataman gochuudha.
Having Secretary of State Tony Blinken say that what's happening to the Uyghurs in China is a genocide is one thing.
Ministry in Mala Anthony Blinken itta mirganama warren ugur kanneen China ragaju yakka fit insa sanyiti kajadan wan tokko tarkamfi sanaf China ibba ka uyalu akkasumas jijjirama qilleensaaf weerara virusi corona of immoti bro ilaljise walta insa China argachun immo imma kabroti jadan Hindiif biyyoota kabiroo keessatti sababa COVID-19 lakkoofsa namoota du'anii dabalaa akkuma deemeen gargaarsa barbaachisu kennuun dhimma mirganamaa ijoo ta'u hayyoonni mirganamaa beeksisaniiru. United States biyyootiin dureeyyii kabiroon talaallii lubbuu oolchu daran akka argamu gochuuf mirga abbaa qabeenyummaa akka dhiisan waamicha dabarsaniiru.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetiri baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13765 irratti meetiri baandii 25 yookaan kiiloohertzii 12040 irratti akkasumas meetiri baandii 31 yookaan kiiloohertzii 12485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boorutii walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufaa.